Okay. I really got a girl, every day I think about her.
I never say hi, but I think I really need to.
I never used to simp and I never used to bother.
Hey you, baby boy, you're the one I've been thinking. It's the right time, baby boy, let's do this.
Mtoto mwenye umbo kwenye figa metokia na malamo ndahura mo ata niva vavara no handilano niva vanove. Holland etino no niva parambo huwa korwa. Buri nyanga niva mwenye lano ngesenda huja mavamenya. Niva seya huwa harula arema mavuri nyanga ninde hoya. Maparo ni kapo wani waderi ndahuja mana humenya ndemirembe. Na hutehani vatehana huvaoni vanyekana hutehani vanyekana.
It's the right time to have that confession. I no more session. Kukupata we me all office me. Me I'm on no one but me. Tumetoka mbali tena si utani. Wakidhani dhani twala wali. Sultan body never worry. Alhamdulillah you're my baby.
For real nakutakanga nakupendanga.
Did you know that?
Yeah.
Baby, for real.
For real. Nakutakanga. Nakupendanga.
Did you know that?
Yeah.
Baby, for real.
Malo climax. Abujubuju. Ya my baby, ya my boo. Misi waudu wakuna kitu siyazidu. Nantacheza mpaka 10 kuchekeshe milelena. Mahari ndafikisha na nibange na wazena. 10 over 10 basi mina kupatena. Na 10 na 10 napenda kaki. Kaki dance kaki chaza. Kanani mali zanza zanza zanza. Kanani mali zanza.
I really got a girl every day I think about her.
I never say hi but I think I really need to.
I never used to simp and I never used to bother.
Hey you baby boy, you're the one I've been thinking. It's the right time baby boy, let's do this.
Mtoto mwenye umbo kwenye figa metokia na
baby for real.
For real. Nakutakanga. Nakupendanga.
Did you know that?
Yeah.
Baby for real.
For real. Nakutakanga. Nakupendanga.
Did you know that?
Yeah.
Baby for real.